بدم.
It's two kids, baby.
Ayo, oh, yeah. Koma kunichokonoa, kunifata fata kuna muda vinaboa. Akutanitia doa, nile naye moyo wake tishuta loa. Najua nakuthi, wewe sasa mekuzidi maujuzi. So silete attitude, kubishana bishana I'm not in the mood. Hey. Niko salama, salama, sijui wewe uko. Uku napewa nyama, nyama kwa nyama, sijui wewe.
Niko very good, nime glow sana, pochiri menona.
Ah, mwenza komi.
Niko very good, nime glow sana, pochiri menona.
Alhamdulillah, ange niuwa yule. Mana mtu simtu, jini simsukule. Hivi mapenzi gani, kupigana kama shule. Mie nampa uku, ya nayatoa kule.
Oh, nurui, ningeitoa wapi. Kufumania kila siku kushikana mashati. Oh, nurui, ningeitoa wapi. Kutukangia mpaka ndugu ndo mapenzi ya wapi.
Na simu zako siku wa manane unikome. Unitumia message please namba nikone. Sijeuri, I move on to kone. Na mpichwa wako so fadhila shimatatone. Najwa, najwa na kuhuthi. Uyu wa sasa mekuzidi maujuzi. Najwa, so silete attitude. Kubishana, bishana, I'm not in the mood. Mwenza wako ni
niko salama, salama.
Kasi kwako kigagura.
Uku napewa nyama, nyama kwa nyama,
nyama.
Sijui wewe uku.
Niko salama, salama. Sijui wewe uku.
Uku inabana, bana banana. Sijui wewe uku.
Exi, usinulize swali.
Niko very good, nimeglosa.